doing Jacques Pereira. You a quarter no money, quarter no money. You a quarter no money, doing Jacques Pereira.
Quato Monsa Otichikwa money. Ukora utaka wa mani uze kuyiyo funiza sabuni mwana w'isomero funiza kantini ombazi ziwo za charani ero musubuzi onyweze mizani hine mugigo wazirwa inesente niokora uri isenente kora na mano isirize biroto emujiriyo ni mbosi anke choto
iwe kora na mani kora na mani iwe kora na mani no ijakterera iwe kora na mani.
Komandoro tebe kinibiza kugenda uriyo wenzu nunjya kaguzaho ubudubona sasa bwa bari ya mwana ba street band ogiye resaso kundo tari kumukunda uri kuriye byakasasora akaba tari kugenda arati ne cyo kuzara tacyine mwenda just kora na mani ufene cyo kugenda ikirunje ne kirunje buryo mwe na cenda
iwe kora na mani kora na mani iwe kora na mani no ijakterera iwe kora na mani.
Bakusekerire ngo ryo murisa wente utabatina tubakuriza ibigambo byabo tubikubayisa kora na mano fune cyo kwerisa hine mugigo wazirwa inesente niokora uri isenente kora na mano icereze biroto emujiriyo ni mbosi anke choto
iwe kora na mani. Kora na mani, iwe kora na mani, no Jacques Pereira. Iwe kora na mani, kora na mani, iwe kora na mani, no Jacques Pereira.